super super winner. Yeah, yeah.
You go use a girl for a play play, who new jinga.
I go send my money, no go come to my place, who new jinga.
We arrange for a party, no go come,
who new jinga.
If you say you a real man, you no go work,
who new jinga.
Kununu wa simu kumpa dem,
who new jinga.
Unamjigi jigi, unamwita shem,
who new jinga.
Kulipia kodi, ujapewa game,
who new jinga.
Yeah, uo ni ujinga, mana nikifata anaringa. Ana uchuna, ana vimba, vimba. Au anajua sina noti pesa, sina mavumba. Mwezaga dona zidi kuzisaka pesa, nipate mavumba, ninipate manoti, ti, ti, ti.
Hatuondoki, leo tunakesha. Hii ni party, lazima kupombeka.
Walitaongeza bia.
Ni wewe, unajifanya chizi we. Acha kujifanya chizi we, utagombana na watu we.
Kabia mapenzi staki tena. Madanga wengi mshaharusha utema. Unahonga paka gari, poni ujinga. Unahonga paka nyumba, poni ujinga.
Kununu wa simu kumpa dem,
poni ujinga.
Unamjigigigi, unamwita shemu,
poni ujinga.
Kulipia kodi, ujapewa game,
poni ujinga.